Young Zek MJ Gasji
Fedwap.com
Emukema Kidu Chida
Master made the beat, right?
Aida in a style Babele Bele
Kaleza na kule mela nkarata. Oh baby Kuko zani mako yewa Nako yewa Nako yewa Asili kwa izo mgala neka And without you baby
Mutenge si nyumba Ni wampili vene wakukumbwa Poyamba tenza chewa wili Nadaba tangala wampili Vundu ni vundu but love umumutu Fe unaendela chimwe mwechi nasowa Kulibeni muzuwa kulibeni usiku Kutulo ni mavela boy sako Nasiewa shikondi chako Kodi baby kansi unaenda kuti
Waleza na kule mela nkarata Oh baby Kukuza ni mako
Precious name in the game, ladies and gentlemen. I don't care what you do. Okay, people, see me catch the same. Loko manzi siya mveka chede semu Ona mami wani siya chemu shemu Nikangi wano yende anifunika puremu Na itenga che yose na puremu Veni na chitani na soa ulemu Veni na chitani na ononga nemu Yako na vomela mami dati wazilemu I still miss you regardless Kwa gula iwe ni phone regardless Mami pulizi iwa heartless Mwana life yanti full of sadness Kwa gula iwe baka tubaile Kashiketa waile mami maiwe Nefi bishiko madizi dezi just in case you were wawila, wawila That's why I write this letter to you I miss you, I hope you miss me too
Kaleza na kule mela nkarata Oh baby Kuko zani mako yewa Nako yewa Nako yewa Asili kwa kizo mgala
Inasia kunipanga Chukonko ndia chindu nina shanga Lionse misozi nasia na kutwanga Wanitawa na wonse wansanga Tajinja na chuma baby na mafuto Niwe light, niwe luuto Sini kwa nisa bebu nkaraneka Nala pila upu wanaleka Yeah, come on baby
Today you have it ladies and gentlemen Young Zek MJ Gasg
Fedwap.com
Untouchable. Yeah.